Bora, caucha do cu.
Tentamos.
Vamos, ponto.
Aisa.
Utukako.
Papa Zambia.
Papiri na FK. Ata. Valete na chilo. Tu fica TV.
Ei. Da chapela pa mkoshi kate.
Sa fresh bread crew.
Jalilili jala boya la kunwai. Tantala umone vjalwa la tinwai. Itabole vingyeleli ya la tinwai. So that's it was shanolo wabako pa ai.
Eka numba nshane. Uwa so that's it me dance on shine. Sika manomo kufiru wa dance. Si chama sire queen. Lola manika zaba kontweke.
Majobu iti. Iwe chango shala vjaba kontweke.
Zaba kontweke.
Ache wanto. Zaba kontweke.
Caucha.com.